trendingbeats.com.
Go, go,
Kuna muda njo tupoteze wakati hira ukinilalia Siku inapita ikienda wapi kasija kupigia Ukinihitaji mitakosaje nafasi sema takukujia I've been asking God for you Nilifunga nione mujiza kufungwa macho I saw you
Down on your knees no wasting time Wazazi wajuane family time Bouncing baby ndo next in line Meant to be it was set in time Dafka here it's ahead of time Honeymoon high the time of your life Promise we'll stand the test of time Sadly forever's not enough
Nakupenda Kama nyama choma Soda baridi na kadonat Nikiwa nawe mi unona My sukari
Nakupenda Kama nyama choma Soda baridi na kadonat Nikiwa nawe mi upona Dakitari
Niwera, 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 niwera Kumba family Tuziwera tumbe family Down the aisle with you Come home to you Niwera, 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 niwera Kumba family Tuziwera tumbe family Down the aisle with you Come home to you
Kama kukupenda dhambi My soul is a dark night To leave a permanent mark Endless bloodline Love at first sight Sacred soul tie Talk to me with your eyes Nitajua Kenya unadai Nimekuono kiwa thirsty Hungry, nasty Kukutunza kazi Yangu kirasmi Nda kujengea makao Kabla nipate mazao Jipange na hiyo thao
Huyu ni wanani
Huyu ni wangu Tumandanganye my boys siko kwangu One plus one isabu za kutoroka matabu Ni mjeze kikapu napenda vile
Nakupenda kama nyama choma Soda baridi na kadonat Ikiwa na umi unona my sukari
Nakupenda kama nyama choma Soda baridi na kadonat
Niwera, 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 niwera kunda family Niwera tunde
family
Tunde family Down the aisle with you, come home to you Niwera, 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 niwera kunda family
Niwera tunde family
Down the aisle with you, come home to you
Ooh, nikiwa nawe mi unona
Nikiwa nawe mi upona
Down the aisle with you
More music on trendybeats.com.